Echisa cha Katonda
era
echisa cha Yesu
era
echisa cho moyo omutukufu
koma wo
echisa soka
jira tudewo
ebintu
twakolanga babiri naye kati nasigala bomu koma wo
echisa soka
jira tudewo ebintu twakolanga babiri kati ndagabwo
ekisa ekya soka walaga wa munange wagenda wa mukwano manyinze musobya likumavivi sonyiwa kati bwensaba sibotola bwensiba simalako bwenwana siwangula nga eda komawo
ekisa ekya soka
jira tudewo ebintu twakolanga babiri naye kati nasigala bomu komawo
ekisa ekyasooka
jira tudewo ebintu twakolanga babiri naye kati ndaga bomu ekisa ekyasooka okuzanyisa nali simanyi nti wotaba ebintu tebitambula nasabanga
kandi nawe
nayimbanga
tuli babiri
nasibanga
kandi nawe
nakungananga
tuli babiri
nakuba abalabe
kandi nawe
nayimbanga
tuli babiri
abafu bazukiranga
kandi nawe
abalema batambulanga
tuli babiri
abatala babalabanga
kandi nawe
we wagenda kati lugero komawo jira tudewo ebintu twakolanga babiri naye kati nasigala bomu komawo jira tudewo ebintu twakolanga babiri naye kati ndaga bomu Bitu senkwetaga wotali sisobola nebyenkola kubwange tebigasa amalala nefujo yenakolanga mbivudemu jangu munange tudewo ngabwe twali abayimbi bangambye mbona baba kwetaga Abega irisi, bahashasi, ababulisi Abasumbabo, abasomesa, banabi Nabatume munange, bakulinze Komawo,
ekisa ekyasooka
Jira tudewo, omusala Ebintu twakolanga babiri, naye kati nasigala bomu
Komawo,
ekisa ekyasooka
Jira tudewo
That's why.